Chimbo jari ya manzini we shiri, ayo we.